remember where you come from. Zambian music travels to the
CO. Banyuwa makonda paja ukachitika. Osayi wale wanza kobe wenzo luisha nyavo. Bambili wa makonda paja ukapangika. Bako kako malevozi. Sindi uwe wako mkano. Bako kako malevozi.
Wazi wabaka chiringa na iwe kuma club ni free VIP access. Kuma shows isi bagula tiketi voze pachikaya free VIP access. What you should ask is
Uga choba vika pena kukuje sanjala ikangela.
Yo, member se, jobe masila. Kumbuka mobinzi ndani mazi enzo tela.
Weza range rover. Kumbuka peweze dilover. Kusoba soti na soda. I see you got new friends now. They love you for the money and the girls they
Bako kako malevozi. Sindi wewe wako mkano. Bako kako malevozi. Sindi wewe wako mkano.
Yeah, clap for yourself cause you're the ish now. FFF, you don't need them. Mama bwela very humble. Uzadabwa mwene waza kukondela in no time. You be rolling with the pack. But if party won't say nobody got your back. Till ish gets real, it's a shot to your head and a blow to your heart and I leave you for dead and you be lying.
I remember pende nenze liko hodo. Tenze nayo follow mapulani. Tenzo funo chinja chalo na majimbo. Tinafaka mpamfu moku panga tu manyimbo.
Manyimba
Banati balasi banati kumbu keko. Tikumbu keko. Osayi wale wanza kowe unavutika nao. Banyu wa makonda paja ukachitika. Osayi wale wanza kowe wenzo luisha nao. Bambili wa makonda paja ukapangika. Bako kako malevozi. Sindi uwe wako mkano. Bako kako malevozi.
Remember where you're coming from. Zambian Music Plumbers.co.